wanatuambia tungoje 2027 na marafiki zako wanatuambia mnapanga kuiba 2027. Saa hii tuko na IEBC. Mimi kama wakili najua sheria iruhusu mtu kuhujumu matokeo ya uchaguzi kama mtu ametangaza wazi kwamba anataka kuiba kura. Hawa jamaa Efeko na ndugu zake wengine wameingia IEBC juzi. Waite hawa wabunge ambao wanasema wataiba kura kwa ajili ya William Ruto waende kujibu haya maneno.
Hatuwezi badilisha Kenya kwa kufanya ile tulifanya jana. Change begins with you. If we desire a better Kenya, we have to look for better leadership, not leadership that resembles the leadership that is there, not leadership ambayo itawateka nyara, itawaua na itapora pesa yenu. We are looking for transformation.